ngiyakushomisa andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka netshomisa ebumandini endandikubo itshomisa mzazidlana ezintlungwini endandikuzo itshomisa mzazingekho ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandiseza ndiyathula mama sendivile ma thula mama sukuli Kajaleli ukunqandwa kuzo zonke izinto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza ndithula mama sendivile ma thula mama sukulila mama batsami bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka yo thula wena mama ndivile andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka netshomisa ebumandini endandikubo itshomisa mzazidlana ezintlungwini endandikuzo letshomisa mzazingekho thula ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza.